cyangwa asuhuje abakunzi b'ikiganiro muri isanga kuri Radio Amerika. Niya muri isanga yihariye twatangiye mu cyumweru gishize ku mateka y'u Rwanda. Twabimburiye kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu 1973. Amayobora ya kudeta yo muri 1973 yatangiye mu ijoro rya kanariki ya gatanu y'ukwezi kwa karindwi uwo mwaka. Imyaka ibaye 47. Bamwe mu baguze icyo gihe bamaze kugira abuzukuru. Byumvikana ko abenshi mu batwumva muri uyu mwanya bagiye babwirwa iby'iyo kudeta mu magambo aherekanwe nta gihamya. Nta byinshi byanditsweho. Icyo twifuje muri uru ruhererekane rw'ibiganiro ni ukwandika amateka twibariza abaraye iryo joro n'ayo majoro yakurikiyeho. Gusa ku ruhande rw'ijwi ry'Amerika ntibivuga ko ibyo badutangariza ari ukuri guhamye natwe twahagararaho. Ibyo bavuga ni uburyo babibonye, babibayemo ndetse n'ibyo baba barumvise ku ikubitiro. Nawe utwumva ushobora kuba warabibayemo ukundi, hari ibindi wabonye, nawe turagutumije. Niyo ntego y'ikiganiro muri isanga. Iyo ntego ni ukuganira mu kubahane no kungurana ibitekerezo, buri wese yumva undi icyo avuga n'icyo asobanura, nawe akamusubiza bibaye ngombwa. Noneho nongere nsabe mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ukorera mu biro by'Amerika i Londres mu Bwongereza akomeze ikiganiro.
Washington, ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye cyane Etienne Karekezi, mbahaye ikaze kuri radio yacu VOA. Iki ni gice cya kabiri cy'ikiganiro tubagezaho buri cyumweru muri uku kwezi ku mateka yaranze u Rwanda guhera ku itariki ya gatanu Nyakanga umwaka w'1973. Nyuma y'ikiganiro cya mbere ku cyumweru gishize, hari benshi, ndavuga benshi batwandikiye mu buryo bunyuranye, abandi baratelefona. Mwese mbanje kubashimira ubushishozi mwabikoranye. Dore nawe hari abagize bati kuki mutatangiriye, kuki ntacyo mwavuze ku bya 94, ko ntacyo mwavuze ku ihanurwa by'indege, ko mutabajije umuryango wa nyakwigendera Perezida Grigori Kayibanda ko bakiriho, runaka yabeshye, runaka ntabyazi, iyo mubaza nyirana ka nibindi ni wo muco wa Kinyarwanda, ntawe rwose twabiveba. Ikiza kuri twe nuko ibi byose twari tubyiteze kuri iki kiganiro, kimwe n'ibindi bizakurikirana ni ibiganiro bivuga ku mateka y'Abanyarwanda atavugwaho rumwe na gato. Icyo kwijwi rya Amerika dushyira imbere ni ukubaha buri wese utugana n'undi udutumira ngo nitwibire, ni uguha agaciro umuntu wese. Ntawe twaha ijambo ngo undi turi mwime, mwese mufite uburenganzira bungana kuri radio yanyu. Ntabwo twifuza ko hari uwakumva ko we twamuha ijambo ariko ko twaryima runaka kubera amasinde afitanye n'undi. Twaba twubaka dusenya, iyo yaba ari demokarasi yubatse ku mucanga ntaho yatugeza. Uruhare rwa radio yanyu ni kuba urubuga rwa mwese tudatonesha kandi tudatoneka, niko karusho kacu. Kuba twumva muri uyu mwanya intandaro y'ibiganiro n'ubushake ijwi rya Amerika ryagize bwo guhuza Abanyarwanda. Nkuko twabibasezeranije, ikiganiro cy'uyu munsi turagiharira ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki n'abandi bakozi ba leta nyuma ya kudeta yakuyeho ubutegetsi bwa Perezida Grigori Kayibanda. Abafashwe ni benshi, ntitwashobora kubavuga bose, ntitwabahera ijambo rimwe, ariko turabararitse. Nimutange ibitekerezo byanyu kuri Facebook ya VOA radio yacu. Rero ikiganiro muri isanga, utanga igitekerezo, ubaza ikibazo, tuzagutumikira, ntituzagutenguha. Ikiganiro muri isanga ni cyanyu.
Muri isanga Muri sanga ni chiganu chizuri ya Amerika, chiba na kuvuza ni nani yeye mukare kiri ya garigari ya Afrika. Ichiganu gitumia abantu mmoja kuzitandu kani, baga sivizi baza njia wakunzi vijugu ya Amerika.
Chende monara moyenga huo bitamori kama mina giterani, huo bitatu.
Byaravuzwe byarabaye nyuma ya kudeta yo ku itariki ya gatanu Nyakanga umwaka w'1973 abanyapolitiki bamwe barafashwe birumvikana nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda ngo zitukwa mu nkuru imfungwa ya mbere yabaye Perezida Grégoire Kayibanda mu kiganiro cyacu gishize mwumvise ko Colonel Laurence Rubuga ubu uba mu Bufaransa yavuze ko uwo abakoze kudeta batumye kubwira Perezida Kayibanda ko yavuye ku butegetsi ndetse agasubirayo kumubwira ko agiye kujyanwa gufungirwa mu kigo cya Isar Rwerere mu cyahoze ari komine Cyeru mu cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri. Iyo ntumwa yari Capitaine Leonidas Rusatira, ubu ni general uri mu zabukuru uba mu Bubiligi. Twagerageje kumusaba kuza muri iki kiganiro kugira ngo asubize bimwe mu bibazo mwibaza, ariko araduhakanira tubwira ko ibyazi yabyanditse mu gitabo cye. Uko ikiganiro gitera imbere, impaka ziba ndende n'ibibazo byiyongera, tuzakomeza kumusaba kukitabira. Reka twongere tubaze Colonel Laurence Rubuga, umwe mu bakoze coup d'etat, akaba yari yungirije Perezida Habyarimana muri état major. N'izihe ngamba zafashwe mbere yo kujyana Perezida Kayibanda i Rwerere? Ninde wafashe icyo cyemezo?
Ni Habyarimana twakaga iyo misiyo ko yareba ahantu ya andoho akava muri influence ya groupe yari yaramwoheje nyine biriya byose.
Ariko ubundi iyo groupe yamugiraga inama mbi yari igizwe n'abandi?
Ntabwo numbaze ntabwo mbaze nje ayinibere mu by'amafaranga, ariko rero akiri muri état major ntaragenda hari ziriya mvururu zari zazanywe n'abanyeshuri zimaze kukwira bati ifuko les forces armées interviennent. Ministre Habyarimana abiproposa Perezida aravuga ati ka tuzabigiye muri conseil des ministres. Muri conseil des ministres ministre wa education ati mpa question na abanyeshuri bari bakora imyigaragambyo dans aucun pays démocratique ntabwo abasirikari bajya kubuza imyigaragambyo y'abanyeshuri. Noneho Seyanga nawe wari ministre la presidence chargée des affaires politiques administratives nawe kuko harimo na inzego intermédiaire du parti zari zamaze kujyamo zigira ngo abo banyeshuri batabatanga zihagarikiwe na Seyanga ariyo komite disari. Noneho Seyanga nawe ati no, ati abanyeshuri mureke bakore ibyabo ahubwo ropati iza pacifia rupeyi. Ebwo rero harimo nyine nabo bashyigikiye Habyarimana ahubwo baminorize, sinzi ibyo bigeraho. Noneho muri inama ya état major bafise batinyuka baravuga batese turagumye kurebera ko polisi itakihari, turagumye kureba abantu bapfa ngo turi ingabo, izo ngabo zirebera abaturage bapfa n'iki? Hari uwatinyutse ati ati abantu bari kuvuga ngo niba utashoboye guhagarika zira eguha yaratubwira nanyingiri iyo mu nama ati murabona icyo bashaka ari njye bashaka cyangwa se barashaka ko mwese mugira muca umutwe nkanjye ahari? Ati noneho bagasigara bakora icyo bashaka. Mubwiye ko rimwe mu nama Habyarimana yihereranye Perezida aravuga ati bariya bavuga ngo abantu ndi bapfa ngiye gushyira abasirikare babajije New York bafite za materiel dingi ku kiraro cya Kanzenze. Ati hanyuma nzakwereka imirambo bamaze bajye bafata imirambo Nyabarongo ishariya, noneho nzakwereka.
Hanyuma imirambo arayibona
senkatiwisiti ndabyibuka bamurumva ibyo ngibyo byose. Sinzi rero abandi bandi bari bafatanye, ariko nzi ko muri conseil des ministres wa mugani yari minorise harimo bamwe bamukwamaga. Ahubwo
ibyo bikaba aribyo byatumye muvuga muti u Rwanda rwari rugiye kujya mu rwobo?
Oya no, ntubimbaze. Iyo ni nitwiye gusubira muri inzu kimwe twagira iriya episode yahise n'impisa cyane nayishimye ari ara ibintu Simba yavuze rwose abantu bibazagaho cyane inyibagiwe akantu gatoya gusa
nakahe yibagiwe
nuko bimwe yavugaga ati bari baranze binena gusa iby'abasirikari ari akantu muri ndarava amaze kuba ministre wa garde nationale niho twari tukinjira ari tumaze n'amezi make yahamagaye Munyandekwe aramubwira Munyandekwe yatubwiye watubwiye yavuyeyo ati biriya bintu by'abasirikari by'abasirikari ko ari by'abakiga ati waretse nka gushakira buruse ukajya kwiyigira iburayi ukasazana diplome iryoshye Munyandekwe aramusubiza ati niyandikishije muri iri shuri express ati ndizi ati kubera ko barumuna banjye ntabwo iwacu amikoro y'umuhira ntabwo ashobora gutuma bazika ati ndiga mpembwa bizatuma ntangirira barumuna banjye bagashobora kwiga ati n'ubundi jove mu rotape senka anerope zagarutse badashobora kujya mu ishuri ngo aramubwira ngo uza ngo ke ngo ndenze respect voto shwa bari kuzabyicuza ari byo Munyandekwe yatubwiye muri 71 nyene ba Bizimana babaye ba ministre Kayibanda yari yabibwiye yabipropoje Munyandekwe umunsi wo kurahira abona ndetse siwe babwiye aratubwira ati sinababwiye ngo none batabyicujije
nibutse abumva ijwi rya Amerika ko mu basirikare bakuru 11 biyitiriye kudeta yo muri 73 uhasigaye batatu gusa Colonel Laurent Rubuga Colonel Bonaventure Nibitura na Colonel Aloyse Simba Colonel Nibitura twaramushatse ntiyadusubiza kuri iki kiganiro tuzongera kumutumira mu kiganiro igihe cy'urubanza rwa Perezida Kayibanda kigeze kubera ko ariwe wari umucamanza mukuru twarabimusabye muri aka kanya reka twumve icyo Colonel Laloyse Simba wari komanda wa Kankanombe mbere ya kudeta avuga ku magambo ya Colonel Serubuga mumaze kumva yemeza ko mbere ya kudeta abanyagitarama bari barateguye imvururu mu gihugu
yavuye mu banyeshuri ariko rero nyine nanone numvaga muri komite barega kuko numva nabo bareza kuko ngo Kayibanda niwe wateguye imvururu ye Kabgayi ariko ngasanga atari byose perezida yajya mu banyeshuri kugira ngo babwire ibyo ngutse ntabwo ari byo imvururu yabereye muri universite y'Ubutare harimo abanyeshuri barimo ba Bizimungu barimo ba Mugesera barimo bande nibo bahaye kwirukana abatutsi
icyo gihe abo bantu kandi baje kugaragara nyuma ya kudeta mwabahaye n'imyanya ikomeye bakoreraga nde icyo kibazo ndakikubaza wowe ariko ndanakibaza n'uwari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu se batware nabambira icyo uwo abo bantu bakoreraga niba barakoreraga Kayibanda tubwire icyo gihe muri 72 abo bahungu bo muri kaminuza bari muri komite du salut public ibyo babikoreraga iki batumwaga nande
bo perezida rero ntabwo namenya aho batumye icyo nzi cyo ni uko bito bari abasore bakoze iyo mbigaragambyo niko twabyumvaga ariko ntabwo nubaga ko ari uwo bari babatumye uretse ko umuntu pare de celebration umuntu yavuga ati urabona bari abantu benshi bariyo barajyariya mu rukiga ubwo yenda bayobaga bashaka kugira ngo ibintu bihinduke ntabwo mbizi rwose
niba mu gihugu harabaye imvururu hari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu uwo yari Andrea Sebatware ubu nawe uba mu Bubiligi izo mvururu Colonel Laurent Serubuga avuga nkawe Andrea Sebatware warazibonaga wakoze iki ngo uzihoshe ayo makuru y'abantu bishwe avugwa na Serubuga niyo
we hariye kamemo cyane cyane hari abantu bapfuye muri ko cyangwa igitaramo cyane cyane hafi y'uruzi hari abantu bapfuye hagati y'igitaramo na kibuye kwa y'uruzi cyuko se ndabizi kandi ndabimukanye na perezida bonomba ko nari nazenguka icyo gihe nazenguka mu Rwanda hose cyane cyane aho numvaga ishyiroma hari ibibazo nabwo batanga raporo ariko ubundi situasiyo ndongo mbere ya kudeta premahari hari umwuka mubi mu Rwanda hose ndege cyane cyane Kigali ariko ni hose umwuka mubi wari wari hose wumvaga hasa ni hano ku Rwanda
uvuze yuko wazengurutse mu gihugu cyose ukareba uko byifashe ndetse ukabigeza no ku mukuru w'igihugu iyo izo raporo zimuhaye Perezida Kayibanda hari icyo yakoze kugira ngo ibintu birangire vuba
ekute urabona urabona izo nkuru zaje ugutatu habanje abanyeshuri abanyeshuri tugize imana bihagaze haza iby'amaliste yo kubandika ku kugi ngo abanditse ntibashobora kwinjira mu biro
byo kwirukana abakozi
iyo abakozi abatutsi imwe na imwe bamwe hari nabo basagaraga bakabita batutsi atari icya gatatu rero none ni ukujya mu maturage ibi by'abanyeshuri nakubwiye ko abanyeshuri hari icyo agomba yagombye kubakora cyane maze kubona ibyo by'amarise yo kwirukana abakozi maze kubona nabyo bibaye yewe nabwiye perezida ko ngiye gukoresha inama y'abaperefe biriya bintu ndabona byo gushaka kujya no mu baturage noneho njye n'abaperefe dufata ingamba tubizitire kugira ngo bitinjira no mu baturage aranyemera umunsi umunani twari twabahamagaye dukora inama marezima uwo munsi dukora iyo nama perefe y'igitarama ntabwo yanyijemo kuko iwe hari hahiye bari batangiye kwica abaturage bamwe kwaka mu ruzi abandi bakabica
ariko se abo bantu bicaga abantu ntimubamenye muri ba minisitiri muri leta abo bantu bari bande
inamirangiye nibwo namenye ko muri gitarama batangiye gutwikira abatutsi no ku isi bamwe bakabarabije
ubwo hari ku ya tariki
kuri 27/8 mu kwezi kwa kabiri 2023 byabaye kandi nabi igitarama
none iriya kudeta ibaye yarabatunguye cyangwa mwabonaga yuko yari kwiye kuba
yewe ishobora kuba yaratunguye cyangwa itaratunguye umwe yabivuga byombi
gute aho itabatunguye ni he
kuko abasirikare twajyaga tuganira ngombwa bakabwira Habyarimana ko Habyarimana yaba ari teretere kuko yabagambaniye ko wari kubikorana na Kayibanda kugira ngo bakomeze babaye kwiye kumva rwose icyo kintu cyacu kumva bakiguze barabavuga ko aho Habyarimana we kuko wenda Kayibanda kumvikana we ntabarengeje uko situasiyo yari imeze yari imeze nabi ku buryo nyine ndoroma wabona akwiye kwishyura kuko
tugaruke gato ku cyemezo cyafashwe cyo kohereza perezida Grigori Kayibanda irwerere muri Cyeru mu cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri. Colonel Laurence Rubuga avuga ko cyafashwe na komite y'ubumwe n'amahoro. Colonel Aloise Simba yarayirimo, namubajije niba icyo cyemezo yarahari gifatwa.
Oya, ntabwo rwose nakwemeza ko aba twarakoze inama twese hamwe, kereka nibo barakoze ubwabo kuko bashobora kugira abantu batuma. Ntabwo twigeze dusabye inama yo kugira ngo tujye kumubwira ngo yemere, kuko pratikoma n'umuntu w'umugabo nawe sinzi uko yari kwemera. Ntabwo rero byo bagomba kuba barabikoze ukwabo cyangwa se Habyarimana akabukora afatanyije nawe yagishije inama. Abo yagishije inama naho jyewe ntabwo ubwo byo kuba ngo tumwohereze ahangaha cyangwa tumuvana ahangaha nabyumvise. Bari kontre ndibuke kuko umugore witabye Imana, iyo desiziyo yafashwe na komite nanjye nayo ndimo, ivuga kuko agwerere akaza igitarama kumuherekeza. Ibyo nibyo nibuka, ariko ubwo kumujyana urwerere ntabwo nabyumvise, ntabwo mbyibuka.
none se kumujyana rwerere ubundi kubera iki mutamujyanye Iremera cyase mu mujyani Kabgayi cyamujyane niwe mu rugo kubera ko yari afitiwe kubera iki mwamuhereje kure y'umuryango we y'abaturage bamuzi y'inshuti ze
ibyo nishobora kubyimagina ariko ntabwo nabinama nayo nyirimo ariko kuba yamujyanye hariya rwangaga ko nibamurekera igitarama abaturage bashobora gushaka kumureba kandi bakaba bagira akavuyo bakamenya ibintu cyangwa se bagakora revolte bayakomo bamujyanye aho atazwi kugira ngo abantu bashobore kugera ngo kwa Kayibanda byari kuborohera no kuva igitarama ho byarumvikanaga ko bagomba kwamuvana bakamujyana ahandi ariko kumujyana rwerere baratikoma ko yindi bamujyanye bagira ngo bamwisore direse dore population kuko n'ahandi iyo mujyana ahantu hari abaturage benshi uko icyo gihe abantu baramukundaga baregeretu bari kuza gutera akavuyo bakatongana bagashaka kwitaba ko bamurekura rwerere presque n'ahantu izore harimo ifirme y'umuzungu n'abantu bandi barabaye
Perezida Kayibanda yajyanywe irwerere we n'umugore we wari ufite umwana w'uruhinja w'umukobwa afungirwa mu nzu yahoze ari umuzungu wategekaga iza rwerere Perezida Kayibanda hageze yahasanze umuturanyi wari muri leta ye ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Andrea Sebatware ukomoka muri ako gace yari yarahubatse aratubwira uko yamwakiriye
Kayibanda amaze kwa mugeza agomba kuba baramugejeje nijoro kare kare mu gitondo hiryamye umukozi twajyanye n'umusa kuko maze gucumba iwanjye ati nise n'iki shati hano hari abasirikare bagushaka tegenda nsanga gise biguri se biguri niba yari isuye kane bari bicana se njye ngo niwe wari uyoboye uko iyo kumva noneho arambwira ngo baje gushaka ibintu ngo kubera databuja uyikeneye databuja ndetse ukenera ukayibanda mwamuza nyano wakiyesare hano haruguswe nuko tuza kuvugana muri sare hari posibilite nyinshi bagomba kuba baramuzanye nta kintu nta kintu bateguye sinzi nako ntabwo nabivuga
ni ukuvuga byo kuryamaho byo gutegura kugira ngo ashobore gucungira
nyine ibyo kuvuga par exemple kandi bari bafite n'akana akamenya ukuboko
ni ukuvuga ko bamuzanye we n'umugore we
n'umugore n'umwana vrema ntabwo ko ari nk'uruhinja kuko ntabwo ko ataramenya kuvuga ndakeka umwana we yashyize amata akikarishyeka hari ibyo nashoboye ko hari ibindi babwiye ukuntu babibona muri izare nyuma y'umunsi wa kabiri cyangwa wa gatatu ngenda n'amaguru ngerayo ni nk'amani prize umwe twacomeze kuko ntiyagiye ngiye hari abafite agaserikire muri site y'abakozi ngenda ngiye gufata binanye ikirahuri cya byeri mpageze asanga sagatwa yamuramutsa noneho ntingiza imana nti noneho uranjyana arambwira atewe nkugira inama wakwihamera hano kugenda ukagana na sene wanyu atahari ugerayo urinjira iwawe mupayise y'iwawe ariko ntushobora kuyisohokamo nahitamo kwibera bene bacura ko nta kibazo nafite isene ko ngaho genda uzabanza mu kirizo nte ubwo turatwereba ariko singiye kuba kwigira umunyuru kandi nshobora kwita ubutego ngo twitemberera icyo gusura Kayibanda ntabwo sinanabisabye uwo munsi nibwo nyuma naje kumenya ko sagatwa yajyaga yasaraga irwerere ture jumu ntabwo yamaze akora ibyo ariko ubundi yazaga buri munsi kureba kubana na Kayibanda avuganaga ntumbaze ntabwo mbyize nta muntu wayisobanuriye ariko niko byari bimeze
barabyumvise mu kiganiro cya mbere ese rubuga avuga yuko yoherejwe irwerere kugira ngo abone umwanya wo gutekereza ku byo leta nshya yamubwiraga bakoze kuri leta yamubwiraga bamusaba kwemera yuko bamukuyeho kugira ngo ashobore guhabwa ibyubahiro n'ibyo agenerwa nk'umukuru w'igihugu kwa ari igihe cyo gutekereza mbese uratekereza ko uwo muntu yabaga ari intumwa ije kureba niba yabyemeye cyangwa atabyemeye
yaravuze no akakanda kuba yakoranye na Betty buri munsi babona Kigali kwere Kigali buri munsi rwose yaraza ndakeye ko yenda cyo cyamuzana gare na cyekanye pi ara hano wa komoze uvuga ngo aho yaracumbitse hari hamize hari hari amazu atatu ibanza niyo ngezabera yabagamo wacyategeka ikurikiyeho nayo yari inemu stil ya gatatu yari ifite noneho iyo nzu iza kayibanda yabagamo ni yabo bazungu bategekaga aho hose bakiga izari mbese ene yake karabategeka ene yake niyo iyo nzu yari niyo ifite yabo niyo baragamo baje muri administration mu control ariko ifite ikintu rero naje kubona lebure zarimo zose danzi ni somene bari bazikuyemo bazana izinisha bakomanze kwa muri harya mu gikonzi kwa abantu zabakora ni lebure lebure zose barazihindiye bashyiramo lebure yari kintu cy'umuri cyakurikiye icyo gihe agiye mu misa kuri n'abana runaba kumeni kutaro nyo tukakse maje zende haka nara mbono musikare mwari singa jabu sura kuhisa waki hanyo mire trajenda anu mkule na wana tra mchanga kari wanda na mkule uche mwisa u tra gandhi na abyo mwusikare atu kichwa yuwanda li nune waje zarabu kati ati bira haji mwari kira honga uko nda sezera wakari wanda bire cheza ati za hanze
tubwire muri make ya Kayibanda kwa mubonye wasanze ari umugabo umeze ute mbese wasanze ari umugabo wababajwe n'ibyabaye wacitse intege cyangwa se wo musanganye bwa bwemabwe ubona avuga nk'uko yavugaga akubaza ati aho ngaho hanze bimeze gute mubonye ute
yewe Kayibanda n'umuntu n'umuntu yewe uretse ko nari nzi nyine ko ibyo byabaye iyo umuntu atabizi akamuntu ko yarameze nta wamenya ko ari kuri minisi wagira ikindi perezida wicaho ngaho rwose yari karume muri simplicite asanga mwe na yana kenda perezida avuze ko ari we wadukingura iyo umuntu akomanze wari wese nuko nasanze vrema ari umugozi ukihagararaho wifashe nta kintu wabonye ni uko umuvuga yavuga ukumva avuze uko avugaga witse ko nabyo twavuze hari n'umusirika nyine wari utuye iruhande nakwisikoonomeseshame komondi ntawamenye uko ibintu byagenda ariko rero icyo gihe Kayibanda nabonye rwose afite impano idasanzwe bose ukuntu yari ameze ntabwo ari by'abantu bose
none yigeze akubwira yuko adashaka kuva ku izima ko adashaka kwemera iriya leta yari yamukuyeho mu kiganiro Perezida Gregory Kayibanda yakomeje kurindishwa ijisho yirwerere umugore we yaje kunanirwa gukomeza kuba muri iyo nzu imeze nka gereza aracika agenda ahetse umwana we ariko aza gufatirwa kuri base amaze kugenda ibirometero hafi 30 nyuma yaho yemererwa kujya kuba igitarama ikavumu yahasanze imfura ye Pio Kayibanda wigaga mu Bubiligi ariko ubutegetsi buhindutse asabwa kugaruka mu Rwanda atarangije kwiga mu mwaka w'1974 Perezida Kayibanda yemerewe kuza gushyingura umufasha we wari witabye Imana ubwo yagumishijwe igitarama ari kumwe n'imfura ye Pio Kayibanda wagumanye na se igihe cyose yarafungishije ijisho kugeza yitabye Imana ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1976 ijwi rya Amerika ryari ryarateganije kumutumira muri iki kiganiro ariko ejo bundi ku itariki ya 4 z'uku kwezi yitabye Imana amarabira dufashe uyu mwanya wo gukomeza umuryango wa Kayibanda wose nyakwigendera Pio Kayibanda tumwifurije iruhuko ridashira.
Washington, ijwi rya Amerika.
Nkuko twabibasezeranije dukomeje kuganira ku ifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki nyuma ya coup d'état yo muri 73 duhere kubafashwe mu ikubitiro nk'uwitwa Gakire Yohani yari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga twamuhereyeho kubera ko yafashwe mu ijoro rya kane rishyira rya gatanu nyakanga kandi Colonel Laurence Lubuga yatubwiye ko bari baziranye cyane bari inshuti kuko biganye mu iseminari yo ku Nyundo.
Twiganye donc muri CGM na KDM Latine twicaraga ku ntebe imwe.
Uwo Gakire akaba ari mwene wabo na nyiri bakwe.
Ntabwo mbizi ko kuko yari muramu wa Mbarubukeye.
Ya ubwo yaba muramu wa Mbarubukeye asaba we ariko nakubwira yuko ari umugore we umugore wa nyiri bakwe ave ndimwe na Gakire nyiri bakwe Godefroid akaba yarafashwe ku itariki ya gatanu cyangwa ku itariki ya gatanu ndetse afashwe no ku ya kane ntabwo yagarutsiwe yavuye iwe ahitabura nti haba coup d'etat ntiyagaruka agombe kuba ari kwa Kayibanda ariko umugore we ari mu bantu ba mbere boherejwe igitarama ku itariki ya gatanu mu gitondo bagiye kwa nyiri bakwe abasirikare imodoka irabatwara ibajyana igitarama ibyo bintu ntago mwabimenye
ntago mbizi abasirikare
abasirikare nibo bagiye kwa nyiri bakwe mu gitondo babwira umugore n'abana barabapakira babohereza iwabo
imushuro oya ndi ko kwa nyiri bakwe umuntu anyuraga agiye ku Kibuye ibyo ntabwo mbizi
byarantangaje numvise yuko hari abantu bafashwe ku itariki ya gatanu mu gitondo hari abantu bahise boherezwa iwabo se kuri nyiri bakwe byarihuse
ntabwo nabihakana cyangwa ngo mbyemeze ijugujugu twari turimo sinumva ko ku itariki ya gatanu hari abantu hari ababonye imisiro yo kujya gutwara abantu
murumva bidashoboka yuko
ntabwo mbihakana cyangwa ngo mbyemeze.
Washington, ijwi rya Amerika.
Iby'urupfu rwa Gakire Yohani wapfuye mu ba mbere mu mpera za 73 tuzabivuga mu biganiro biri imbere muzumva uko Serubuga yabimenye n'icyo abivugaho. Gakire Yohani yafatanywe na muramu we nyiri bakwe Godefroid wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'imirimo ya leta yafashwe mu ijoro ry'uwa gatanu nyakanga kandi bukeye umuryango we uhita uhambiri izwa woherezwa muri komini Mushobati mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama nashoboye kuvugana n'umuhungu we Clément Nyiribakwe
kazi neza ku bya Amerika
murakoze
nagira ngo umubaze papa wawe umuheruka ryari yavuye mu rugo ryari yajyanywe nande
papa wanjye muheruka le 4 juillet agiye ku kazi umugoroba ndabyibuka ko yaje avuga ko ashaka guhita asubira ku kazi byihutirwa harimo amasaha 12 gutyo yagiye ubwo ntabwo yagarutse sinongeye kumubona
saa 12 ko yari umunyamabanga mukuru muri minisiteri y'imirimo saa 12 n'igice yaragiye muri minisiteri ubwo minisiteri ntabwo zari zifunze
ntabwo mbizi yavuze ko ashaka guhita asubira ku kazi niko yatubwiye ndabyibuka nari umwana ariko ndabyibuka nakundaga ndi kumwe nawe yabaga ari mu rugo
kuva uwo munsi ntiyongeye kugaruka mu rugo
ntabwo twongeye kumubona byahise birangira
ku itariki ya gatanu coup d'etat irabaye mwayimenye gute byabagendeye gute aho ngaho mu rugo
twebwe
akwanya akagarutse
twebwe ku itariki ya gatanu twabyukijwe n'abasirikare bazengurutse urugo rwacu nta kindi batubwiye ko tugomba bazanye igikamyo batubwira ko tugomba gufata ibishobotse batupakiye ikamyo batujyana aho papa avuka mu giturage umunsi rusengeje twaraye mu giturage wa papa vuga inyarusange muri komite mushobati igitaramo
nibutse yabumbe y'Amerika ku Clema nyirima kwe tuvugana icyo gihe wari ufite imyaka 8 ariko urabyibuka mukanye navugaga ibyerekeranye na nyokorome Gakire Yohani nawe wafashwe akaba ari mu bambere bishwe mu 73 byagenze guta mu bantu bafashwe byagi twibutse icyo wibuka
wewe ibya Gakire ntabwo mbizi gusa ndavuga ibyo muri umunawe nawe bafunze icyo gihe uretse ko nyuma nawe yaje kuba yari yamaze mu myaka igera kuri 3 nyuma za kuvamo muri umunawe Gakire yambwiye ko yapfuye Gakire babavana I Kigali bamutransfera mu Ruhengeri ko yaguye mu nzira bagiye bamukubita bamugeza mu Ruhengeri deja yapfuye yaramubonye nibyo nibyo nabwiwe na murumuna we
nta wundi muntu wo mu muryango wanyu wagize ikibazo uretse Gakire na murumuna we nta bandi bagize ibibazo
justement mushiki wa Gakire nawe baramufunze nawe bamwica muri gereza ntabwo yagarutse
mwebwe nk'umuryango mu rugo nk'abana na mama wanyu mwagize umutekano uhagije
nta mutekano twagize ntawe birumvikana urumva papa baramujyanye baramwica Gakire baramujyana baramwica nyesi baramutwara baramwica sogokuru nkuko nigeze kubivuga sogokuru yari urumwesitere buriya komine Masango muri bamwe batowe yaba amatora nawe bahise bamukuraho ubwo urumva nyine agahinda kari muri famiye izi bikomeye kandi barasubiraga cyane nta muntu mama nta burenganzira yari afite bwo kurenga komine urumva ibibazo yari afite n'abana bagera kuri 6 bakiri batoya ni ikibazo gikomeye nta gushobora kubyumva utarabibayemo
undi wafashwe mu bambere ni Ntarikure Eli wari umunyamabanga mukuru muri presidansi twibukiranye ko ari nawe perezida Kayibanda yatumye gushaka General Habyarimana mbere ya coup d'etat ijwi rya Amerika ryashatse kuvugana n'umwe mu bana be atwizeza ko azitabira ibiganiro bizakurikira tugeze ku wundi munyapolitiki Fideli Nzanana wali ministiri w'imari uwo nawe yari inshuti ikomeye ya Colonel Laurent Serubuga avuga ko yamwakiye akazi perezida Habyarimana kemera kumugira perezida wa coup de compte ariko hari icyo ntasobanukiwe nkibaza Colonel Serubuga n'ukuntu Nzanana yaraye kwa Claver yamuremye bugacya mu gitondo afite rendezvous kwa rizinde 2 n'igice yagira kwa rizinde agatelefone Habyarimana ati ndamufashe ariko andi makuru akabambwira yuko Nzanana yafatiwe ku Kibuye iwe
no
ntabwo bishoboka
yaje wanjye kusaba kunsaba ko nakwentera ubona akabona rendezvous hanyuma nerefuna rizinde ko habyari mu nkatsenkere n'icyo yashobora kumugira arambwira ati ndi mu nama ati ni ntabwo nshobora kuyigira ati ejo mu gitondo 2 n'igice mbibwiye Nzanana arishima aravuga ati ndakeka njya gushaka icumbi ati ndababwira uko byagenze bareke mu gitondo hano vere kare izinda zandirefona ati votrami Nzanana maze kumurosova ati nindi perezida arabikubwira mubiswa n'inkuba nyese perezida aje mubya cyambuye ntibyarande kuko ari randevu na isabye ibizinda bize mwati ariko ubwo ni ku mutima wanjye hanyuma awonze redmino perezida arandirefona arambwira antunganyaga nyine etsetera nuko ndetse ahubwo ikimbwira ko ari wonze redmi nuko nashoboye no kongera kureba muri dosiye ni iki naratashye njya kubwira umugore tugwa mu kantu nyine
ibyo nibyo wowe Colonel Serubuga uvuga kwifatwa n'ifungwa rya Nzanana mu kanya turaza kureba icyo umuryango we ubivugaho aho yafatiwe nuko yafashwe murabikurikira mu kanya kw'ijwi rya Amerika
Washington, ijwi rya Amerika.
nyakwigendera Fidel Nzanana yafatiwe he reka twumve icyumwe mu bana be Madame Miriam Nzanana ubu uba mu Bubiligi abivugaho
Miriam Nzanana kazi neza ku bya Amerika
muraho neza murakoze kunyakira
urakomeye none papa wawe bamufata bamufatiye Kigali bamufatiye ku Kibuye bamufatiye he
papa wanje bamufatiye ku Kibuye kubera ko kwari twagiye ku Kibuye nibuka ko inzu yacu ari bwo yari ikimara kuhuzura aho ngaho twaragiyeyo twaragiye kuyitaha noneho niho twari tuhari tuhamaze iminsi ubwo ko baza mu gicuku mu matwazeru di matin dusinziriye abasirikare baraje barakinguza noneho barinjira ubwo bavuga ko bagiye kumujyana papa abwira mama ngo uzamenye abana ubwo yagiye ntitwongeye kumubona nta makuru yitwongeye kumenya
Colonel Serubuga we uvuga yuko yari inshuti ye aravuga yuko yamubonye bucya bari bumufate mbese uwo Colonel Serubuga uramwibuka uri umwana yari inshuti yanyu mwaragendanaga nk'uko abivuga yuko ari inshuti y'iwanyu cyane
Colonel Serubuga ndamwibuka bari duturanye bari basuye hafi ya Kamiliteri ndamwibuka rwose hagati yacu na n'iwabo hari hatuye Sindikubwabo Dr Sindikubwabo niwe wari uhatuye noneho twagendaga ni nabo bagendaga iwacu ariko kuvuga ko yabonye papa mbere yuko bamufata ndumva ntagaruka kuko muri Kigali yagahari wenda barabonanye byo nibyo ariko ntago bamufatiye Kigali bamufatiye ku Kibuye yari yagiye ku Kibuye
nagira ngo nkubaze wowe hari abasirikare wari ukiri umwana muto ariko hari abasirikare wigeze ubona bakambitse iwanyu basa n'abategereje yuko papa wawe yataha ngo bamufate
abasirikare twe twabonye nyuma ahubwo nyuma niho twabonye abasirikare ariko mbere yaho ntabo twabonye kuvuga ko yaraye i Kigali byo ntabwo bishoboka kubera ko nyine bamukuye mu rugo yaraye Kibuye hanyuma uyu yakaremye niba ari yakaremye cyangwa uyamuremye yashobora kuba yarahagiye mbere ariko ntabwo ari cyo gihe
none se tuvuge yuko rimwe na rimwe muri ayo mezi atatu yahise mbere yuko afatwa ku kwa kwangi kugeza mu kwa cumi rimwe na rimwe yajyagaza i Kigali akagaruka ku Kibuye nibyo
nibyo na hari abantu bashobora kubitemuanya byo gisi nanjye ndabitemuanya so ndi umwana kandi nari mpari ariko hari n'abandi bantu bandi nzi nka burugumestre wari uhari we nawe yabitemuanya
none uwo mubyeyi wawe kuva bamujyana icyo gihe kuri uwo mugoroba ntabwo mwongeye kumubona mwigeze mubona akanya ko kugira ngo mumusure mumenye amakuru ye
amakuru twongeye kumenya yagiye nyine nkatwe w'abana nyine twabaga dutegereje ngo papa azagaruka umuntu yakomanga kugira ngo yuje tumara imyaka myinshi dutegereje twibwira ngo yenda azaza na mama rero nawe yabayeho babeshya ngo aracyariho bamwe bakazana n'udupapuro ngo ni udupapuro ngo tuvuye muri prize yanditse ariko nta makuru twongeye kumenya byari ibintu byo kubeshya nyine abantu bakaza ati ni muduhe amafaranga tumushyire ariko nyuma twaje kumenya ko n'utwo dupapuro batuzanaga barafwizeja
mu kurangiza ngira ngo nkubaze ko wavuze yuko Serubuga mwari muturanye yatugeraga mu kanya muri kino kiganiro yuko yari inshuti ikomeye ya Nzanana ndetse n'abandi nigeze mumubaza muti mbese papa ari hehe
ndeye nandi ko nari mbizi turi bato bari abantu b'inshuti nibyo tunaturanye rwose tugendererana n'abana babo tugendererana ariko ntabwo twashoboraga kongera kumubaza ngo patagiye kuko ni abantu bahise badutunda rudo ntabwo bongeye kutwegera ahubwo nange mubonye ngiye muheruka kera mubonye namubaza impamvu atigeze anawe adushaka ngo atugiye cyangwa anadukomeze nk'umuntu wari inshuti wagendaga iwacu yahise ako kanya kandi na mama nawe yagiye atubwira ko akenshi bajyaga bahura agakora nk'adashaka kumuvugisha bivuga ko hari ikintu yari azi yahishaga nkeka ko yashobora kuba yaradushatse nk'uko hari abandi badushatse bagiye baza kutureba barimo ntashobora mboneyeho rwose no kuvuga nk'umuryango wo kwa bagaragaza n'umuryango hari n'abandi benshi bagiye badufasha donc ba cyangwa kuza kuduhumuriza ariko we ntabwo nigeze mwumva nawe yabivuga ko tigeze yongera kutwegera.
Urakoze cyane Miriam Nzanana kugaka kanya gakomeye wahaye Ijwi ry'Amerika muri kino kiganiro ku mateka akomeye y'igihugu cy'u Rwanda. Tuzakomeza tubatumire uko ibiganiro bigenda byigira imbere, tugatera intambwe ubutaha naho nitubakenera muzatwemerere tubatumire ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane kandi twizeye ko ibyo biganiro rwose mwateguye ko tuzashobora kumenya ukuri kandi ko n'abazagenda babaswa bazagerageza kuvuga ukuri. Ibintu byararangiye nta nsiga dufite yindi ariko turashaka kumenya aho ababyeyi bacu bagiye nibuze tukaba twagenda tukaza karabo si ahangaha niho umubyeyi wacu yabwiye. Murakoze.
Urakoze nawe. Niba ibyemezo byarafatwaga n'abagize komite y'ubumwe n'amahoro, dusubire kuri Colonel Aloys Simba kuri iyi ngingo.
Oya rwose ntabwo ibyo ngibyo byo gufata abo bantu twigeze tunabivuganaho. Siromako yabivuganyijeho n'umuhashinzwe sekirite na shefu Damajoro bagiye bafata abantu urusorongo kuko bamwe bafashwe arano imembo bari kwa Kayibanda kuko bahavuye kubagira kwa Bizimana. Bizimana yatuye kuri ya muhanda kuba Benardine abandi nabo bajya ku mfunziye hanyuma barafatwa bafashwe muri iryo joro hanyuma abandi bagiye bafatwa nyuma ndibuka ko ntubara umuntu ndi muri interimu ndabona hari umuntu utabonanye witwa Benari twabonanye yaje kundeba aho ngaho yambaza niba hari icyo namumarira bo atanuza na Harerimana igeze no kuzana we nyuma hari mu kwezi nyuma y'aho ngaho kureta amajoro yari n'ifoto ya Habyarimana nibyo byatangaje kumva na Harerimana yarafashe kuko abantu bamufashe yewe na Habyarimana ubwo kuba byanzezi bakajya bamumwesa na ntabwo yagiye abafatisha bose abizi bagiye bafatwa gutyo atabizi ntabanye igitaramo gusa bafashwe nuko ndibuka ko ntarengwa yigeze kuza mu mupira muri ka Kigali nuko ntabwo bagiye bafatira na Minani nabwo ko namubonye inyuma byinshi makuza ya we ndumva muri kudeta we nawe yaraje iwanjye mvuga muri minisiteri akazi direkito ba ivuga ko naranamugenda yewe kuko muri komite bagiye bambaza ko abantu nabasi n'ibyo n'ibintu byose hanyuma nababwiye ko ntabundi nambara amahugurwa mwabibonye ntabwo ntabantu bahantu bafashwe uretse abanye igitaramo gusa uretse abahanze wafashwe ubundi ni Nzanana w'umunyakibuye Nzanana we uruye rwabo ariya bahari muri Kivumu.
Washington, Ijwi ry'Amerika.
Nkuko twabibasezeranije hano ku Ijwi ry'Amerika, tuzaha ijambo umuntu wese uvuga ibyo yahagazeho yiboneye kugira ngo twubake amateka y'amanyakuri. Nanone ariko turisegura ukuri kw'ibyo abo tubona badutangariza, ntitwakwemeza ngo tuguhamye n'ibitekerezo tubasangiza. Undi munyapolitiki wafashwe mu ikubitiro ni Harerimana Gaspari wari minisitiri w'uburezi ku Ijwi ry'Amerika. Tunejejwe no kwakira umupfakazi we.
Madame Harerimana, murakaza neza ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane kuduha kano kanya kugira ngo tuganire n'ibihe bikomeye, ariko ndabashimira imbaraga mwagize kugira ngo twururutse imitima. Nzi neza ko bitoroshye nk'umufasha wa Harerimana Gaspari nawe waburiye irengero muri 1973. Ndabakiriye ku Ijwi ry'Amerika nagira ngo ntangire mbabaza mu muheruka ryari
muheruka muri 1973 nyine ukwezi kwa cumi nabwo bwa nyuma.
Mbese abamufashe bababwiye ubuhereje cyangwa se bigeze babwira aho bamujyanye?
Bajya ninjoro rwose mu masaha 9 z'ijoro bahunga inzugi cyane. Umwana wari uryanye niwe wabyumvise aza kutubwira ko hari abantu bariho bakomanga. bamwe batinda barikingurira kingure barakingura umwana aza kutubwira nyine turabyuka agiye kubareba yinjiza ati ninjire bagenzi ubona amahoro bati ni amahoro koroneli arakudutumye koroneli sinzi ninde arabicaza rero
koroneli
ngo koroneli aragushaka ntabwo nzi ninde rero yarabibonaga wenda yarabyumvaga sinzi nako ubwo yarabizi kundusha abasaba ko ajya kusezera ku babyeyi be bari hafi aho ngaho atinye hafi hano baranga ntibishoboka noneho rero nimureke nitegure yagukara barambara yari abashize bicaye muri saro bari banze no kwinjira niwe babinjije ati ibyo ni mumpa amazi nywe yari abisanzwe ari umurwayi wo mu nzu ayinywera amazi abaporopoza ko hari icyo banywa bahabyeri baranywa hari n'abandi bari bazanye muri iyo modoka bari hanze nabo bafashwe nk'uko bajya gufata uwo nguwo arasaba nabo barinjira ababyeyi bo barabinaniwe ariko abo bajye kumutwara abo barinywereye birangiye ibyo baragenda naho namuhereye ngibyo ni uku nguku
abo bantu se bazanye n'abo basirikare nabo bari imfungwa nabo bari bafashe nabo
si bari abafungwa ndabazi bamwe n'abanyagitarama
benshi
harimo umugabo witwa Munyaneza harimo abari ba minisitire bari ba depite witwa Mvunankiko Munyaneza ni wari perefe kwigira igitarama na Minani yari minisitire ndumva nabo nibuka baburije mu modoka ubwo baragenda nyine naho twaherukanije
none nyuma y'imyaka 40 urumva bikwiye ko ijwi rya Amerika rikora ikiganiro nk'iki tugerageza kumenya ukuri ku byabaye
ese kumenya ukuri ku byabaye ni byiza nakubise kuko ariho igihe kibonekeye
nta kindi kintu mwumva mwibuka yaba yarashatse gutwara igihe bari baje kumufata ngo yenda bamureka gifate cyangwa se amubwire bati koraho mbese akantu muvuga muti aka ngaka yari agashatse nta kantu mwibuka
cyo mwibuka namuhaye ishapure nari mfite iyo yari yayibuze urumva n'igihunga gidutunguye ati ibyo byarabaga ati muntu bibiliya yanjye barambwira ngo naho ibyo ntibishoboka ngo ntabwo bagiye mu misa sinzi mwibuka niba ari kuri ariko urumva ko ngaho jyana na Bikira Mariya namuhaye ishapure gusa ngegerageze hanze urira imodoka amagambo bavuze sinayumvise umwana wanjye wagiye akurikiye niwe wabyibuka wenda akababwira ndabasezeye ngo basigarane n'Imana yabuhakiye ariko
uwo mwana wanyu nimba muri kumwe ubwo mwamumpa tukavugana kugira ngo abunganire ariko munyemerere mubyeyi nongere mbashimire cyane kuba mwigomwe mukemera kuvugana n'ijwi rya Amerika nigutaba twumva ku muri umufasha wa nyakwigendera Gaspari Harimana ndabashimiye cyane mubyeyi
nange ndabashimiye kunkemera reka mbahe uwo mwana wanjye babwire nawe ibyo ashoboye kuba yibuka ndibutse
murakoze cyane
murakoze namwe
Clement Harimana urakoze cyane kuba wemeye kunganira umubyeyi wawe kugira ngo udufashe kumva gace kari gasigaye kuba kudeta yaba hari ikintu wabonye gisa naho papa wawe yenda butegetsi bushya bwamwegeraga kugira ngo bumuzanemo cyangwa se yarabuhungaga nta nahongiye guhurira nabwo
nari umwana mutoya mu 2023 nari mfite imyaka n'igice ku buryo rero ibyo ngiye kubabwira n'ibyo bagiye batubwira cyangwa rimwe na rimwe haboneka ukaje tukongera tukabisubiramo
umbwire n'umukecuru wawe yakubwiye kubera ko akwicaye iruhande n'uzajya ugoka azajya gukosora
vora donc kubet maze kuba bamaze kubirukana i Kigali bagiye kuba mu giturage ubu ngaho asa n'utangiye kumenya ubuzima bwo mu giturage ku buryo nk'umunsi waje kumutwaraho yari yiranwe n'abahinzi yanabahembye baranatarama bataha bamwe batinze ko benshi bari abaturage batuye hafi aho ngaho noneho rero we bigeze kubabwira ngo bandike amabaruwa iyo baruwa yange nigeze kuyibona mu biro bye asaba akazi ko kuzajya gukora muri zari urumva kuba yarandikiye ubutegetsi nuko yemeraga ko ubwo butegetsi bwafashwe ahubwo avuga ati ngewe ndi injeniyeri agoronome kasaba kazi ko kujya gukora kuko n'abaturage abo twagiye tuganira kenshi bajyaga bamubaza bati se bakuvanye ku mwanya rekareka ati kuba minisitiri sho ntabwo ari ubukonde ntabwo ari akazi mu byo nigiye ntabwo nigiye kuba minisitiri ndi umuhinzi ndabanza kumenya nkore ku bikwiye kuri we yabyakiriye neza nibyo bategetse gukora byo kwandika ayo mabaruwa yo gusaba akazi yari yabikoze gusa nyine urumva ugutungurwa aho biri ni ukuza gutwarwa mu iryo joro n'abo bandi baje babatwaye nyine babajyaniye hamwe nicyo nabona ko habayemo impinduka atari yiteguye atashobora no gukeka ko ushobora kuba
none nijye mubona uburyo maze no gukura akura ko hashize imyaka itari mike bugeze kumva mama wawe cyangwa abandi bavandimwe bawe bavuga yuko bahawe uburenganzira bwo kumusura aho yarafungiye
noya ibyo byo ntabwo byigeze bishoboka kuko nyuma bahise bafungira abantu mu giturage no gusohoka byari bibujijwe ariko mama yatubwiye ko yigeze kugerageza nk'inshuro ebyiri akora n'igikapu ashyiramo imiti kuko tutarwaye akunda kurwara igifu ashyiramo imiti ashyiramo n'utundi tuntu tw'utwenda i Kigali hari umuntu w'inshuti bamufashije bagiye i Kigali bajya gusaba ko bamusura cyangwa se bitanashoboka bakamugezaho iyo miti n'iyo myenda umusirikare mukuru wari uhari wabakiriye abangu iki gikapu ntibagisige ngo nzabimushyikiriza ngo ariko kumusura ntibishoboka ndibuka turi abana niba kumwe abana basura abandi bakabaza ati we papa wari hehe wabura icyo usubiza ukumva umeze nk'umuntu ukoze ikosa rikomeye ukapfa kuvuga yarapfuye ariko nabyo bitumvikana ugahunga ngo hatagira wongera kukubaza icyo kibazo kuko uvuga ko afunze byo ntawe atinyuguza no kubivuga
nk'uko twabibasezeranije uko mukurikira ibi biganiro tubategurira mukagira ibibazo mwibaza iyo mubitwohereje turabatumikira muri aka kanya turatumikira Clement Muvunankiko ubu uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabuze umubyeyi we ku itariki ya gatanu Nyakanga ikibazo ndagiha Colonel Laurent Serubuga kuko yafashwe n'abasirikare dore ubutumwa Clement Muvunankiko aragira ati abasirikare batatu bayobowe na komanda barahira niba batwaye papa Gerard Muvunankiko bamuvanye mu rugo i Nyabikenke igitarama ku itariki ya gatandatu Nyakanga 2073 ati bamutwaye mu modoka y'ivatiri umwe aratwara abandi babiri bamwica iruhande ariko bazusigiye agapapuro kanditse n'imashini ngo eta major hari umwanya basize handikishijwe ikaramu izina rya papa Gerard Muvunankiko noneho mama amusaba kwandika izina ry'umujyanye yandika komanda barahira ako gapapuro mama yarakabitse cyane yajyaga akatwereka ni nako yigeze kujyana kwari izinde kubaza amakuru ya papa Colonel Laurent Serubuga mwambwiraga ko mwari muri vuruguvurugu mwari muri rwinshi ko nta muntu wafashwe ku itariki ya gatanu uyu Muvunankiko kuko yafashwe ku itariki ya gatandatu hakoreshejwe urupapuro rwatanzwe na Etat Major iyo Etat Major yakoze urupapuro rumufata ikaruha komanda barahira ninde wayiyoboraga
ntabwo mbizi kuko kuri ku ya gatandatu y'ukwa Nyakanga ntabwo ntuza progrès yararaba itamajoro ntabwo yatangaga nijye wakordonaga les activités za dolarume ntabwo ibyo byari biratangira
murashaka kuvuga ko komanda barahira yihaye mission ubutumwa yiyandikira urupapuro ruvuye muri Etat Major ajya gufata umuntu
simbizi ngira ngo kuko ntabona abandi bose kwemera abo perezida yatubwiye ati nta ugomba gufata umuntu atari manda ya progrès
Colonel Laurent Serubuga asubiza ikibazo cya Clement muvuna nkiko ni kuri ubwo butumwa dusojerejeho ikiganiro muri sanga twateguriye kuri uyu munsi ikiganiro kihagarariwe na Etienne Karekezi ku cyumweru gitaha tuzagaruka kwifatwa n'ifungwa ry'abanyapolitiki wabafataga abayobotse bakabaho abayobotse ntibarusimbuke abatarayobotse ntibarare na gereza boherejwemo ni muri isanga ku cyumweru gitaha mbashimire kuba mukurikira ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana